Bad buffoon, I'm leaning on him, predictable.
Going
out of change, I'm ready.
My exchange,
you're like
Giveza,
I'm going to go to the next one. Mabat bayashisa ngibathele nje isicini. Yeah.
Aish.
Namavesa bayadlula wamfundisi. Yeah, ngivele ngenza isiphithi phithi ngibale kuphela uinki bathi ish, how are you feeling? Ngivele ngenza isiphithi phithi ngibale kuphela uinki bathi ish, how are you feeling?
Ngokujenya udagosi kwashungothuli. Bahlele amakhazeni wacopho godola. Ngase ngiyabageli kwasokothuli. Sigiya ngewinter kwashwabha nembali. Rephele toilet but angibaleki. My name is the ghost wena uzosaba. Kodwa lesto kuphela I'm overwhelmed. Ngibele inkomo bangibiza ikhawa. Ngirigide ngoba manje ngiphansi. Ngijima ngebhithi bangibiza utafen. Mlilo ngiyashisa ngeke uzungibambe. Mlilo ngiyashisa ngeke uzungibambe. Rap yami ihlula vele ikhakhulate. Rap yami ihlula vele ikhakhulate.
Yeah.
My name is the ghost, yeah. Chalo nya sinda vele zokugqiba. Chalo nya sinda vele zokugqiba.
Mina ngiyafuna mina ngani ngiphethe the ghost. Ngiyawa shintsha vele
oethe. Ngiyawa
kiveza morute.
Ngiyawa
ulale vini modaki.
Mina
ngani ngiphethe the ghost. Ngiyawa shintsha vele oethe.
Number one or number two, figure banning figure roof,
high bone,
popolum color roof, no question of using gold. Yebo ngenkosi of course. Yebo ngiyabthatha lo pose.
Hayibo.
Noma ungabuza amagoli. Mele ngenkosi.
Yebo ngenkosi of course.
Yebo ngiyabthatha lo pose.
Hayibo.
Noma ungabuza amagoli. Lela the pose.
Ngifuna ikhi. Ngizothola kanjani? Phethe the goals ngithola kanjani? Kunye wabempe ohamba nami. Sele moyi sihamba kanjani? Ngeke bayaphuma bawazi kumlando. Lo ngibashile sebenzo
eshe.
Ngeke balume masikopa umlando. Ngibhala le ngoma kukhona edlalayo. Bathi ababoni badinga uroof tail. Bagibeze phezulu babone kukude. Ngikhethwa ngempela ngibachajile. Akekho ongaboni ke angimile. Angivele ngibabula ngiphethe the killer. Woka olubheka zami-ke zinkinga zethele induku. Ikhanda ke zashaya kwenza
lokhu. Madayimani ayi 4 asikho mnyama. Ivesi likamdali yoshipho fudu. Phantsha ami big idlula umamruvi. Shiso kwesteam ya evaporate. Shopa sendlovu nomajisa besithe. Double 42 namanje akashiki. Phantsha kwekari kuyoshinqa usipewile umfokadonga ngiyoba kufanywa nobonda sikhwama sokuphantsha siyobhifa ejimini mangirepha ngiyageleza ngiphume hazop ngiflow yami soft ngidlula umcamelo makujika ukhorada kuyoshinqa untuthu ngomflow wakuma-adot itritekidazi ame-gift ilis rap leli gama lami lesibili umfokadonga ngiba kufanywa nobonda sikhwama sokuphantsha siyobhifa ejimini mangirepha ngiyageleza ngiphume hazop iflow yami smooth njengomcamelo makujika ukhorada kuyoshinqa untuthu mangiflow wakuma-adot itritekidazi ame-gift ilis rap leli gama lami lesibili.
Shit. Yeah.